DJ Cash.
Trio. Trouble.
Buddha form. Manzi sujo chishire. Leo tupike kelele. Rauna jipo mwenye. Asuni chama konando. Tuki washe tupepe. Tukate maji leo tulewe. Weba zucheza kama wewe. Trio cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Weba zucheza kama wewe. Trio cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Weba zucheza kama wewe. Trio na cheza kimini, mdhamini sipimi. Na kauna daimoshu utazibuta kute chimne. Limit ya fulize imongeze kanko machingle. Eza shike jack na kanudhu sikie tifi. Na cheza kiroro, na cheza kibingman. Eza pika soko, nishike kijiba. Suririme mdagi meditation na kififa. Shuksha kibanda sicha kubali na za jipa. Rada na matenge, vukezo matenge. Stomange kamenje, uskini kuma wenge. Naza nyonga sana mkona nze kumea zwembe. Manze kakivana, snapiga na tufi jembe. Pele kanam trrr, pele kanam taratara. Slete pa machur, manguna vitu chora chora. Mute kama prrr, mamto kwa kama princess. Magalani wapeng, wafaku posti wako Pinterest. Fom, manze sujo chishire. Leo chupike kelele. Rauna jipo mwenye. Suni jamu kona ndo. Tuki washe tupepe. Tukate maji leo tulewe. Weba zucheza kama wewe. Trio cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Weba zucheza kama wewe. Trio cheza kama wewe.
They say love is a beautiful thing. If you stand still it will land on you like a butterfly. I don't know if it's real. See, I've been waiting for a while. I've been single for too long. I never get it right, never stay too long. At the first sight of trouble, I'm gone. I'm gone, I can tell from the looks of you that you're trouble. Trouble.
Hey,
now
what will I do, baby boo? Every time you come through. Now what will I do, baby boo? Every time you come through.
Is a wonderful thing. Here we are, falling deeper and deeper, deeper. Find us keepers. I never leave you. Chaku hamo, si chaku iber. I single for too long. A bad gal, a rude gal. Can't tell me nothing. Like wait till I get my money right. I've been single for too long. I never get it right. Never stay too long. At the first sight of trouble, I'm gone. I can tell from the looks of you that you're trouble.
Hey, it's now what will I do, baby boo? Every time you come through. Now what will I do, baby boo? Every time you come through.
Alejandro
Naughty
Tuna
unajua we ni ndoto Nikicheki hizo foto Zako zinanipea mandoto Toto noti unanichanganya Na uta usiku ukinifanyaga Yeah, ukinikanyaga Utanipenda cowboy la makaringa
Señor Alejandro, you have a visitor
Snotty flow
Nimekambi langoda na nyonginyo
Nimekambi langoda na nyonginyo
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane Niko na first aid kit, iko na funnel
Notes zangu ziko KBC channel
Foto moto, inaleta ndoto moto Foto moto, moto to. Foto moto Inaleta ndoto moto Foto moto Moto to. Pata verified account Utapata more likes without a doubt Watasema uko after fame yo si clout Arimis is your best friend say a drought
Kuja leta form Niko na mandom Kijani niko solo Kuja leta form Niko na mandom Kijani niko solo Na nuki ya kolon
Noti the flow umekuja kutaka
Umekuja kuchapa Quarantine Quarantine
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen Vite Onajua kote Niko na picha zake akipigwa ndole
Choche aibu za kutenya na kwa choche But the brand will be patipata viyote
Mindo na ongelewa na kapala mbagada Mindo na ongoje wa sija jali Sasema omba na utapewa Hapu wasi wana ni follow me Tiga picha postu tagu me Pewa majelafu feel on me Tuna making mama ni move Cardi B Hawa kujua nitakuwa mtu bado Hawa kujua nitapendwa na magalo Hawa kujua nitakill bila gun Kumbe kuna ingine apa chene ambavu Nilikuwa na sinda kapa street siki tango Nisina amza kitu ya kuhile siki tango Nilikuwa na dondi ya matrim siki tango Kile siku tunasea watu trim siki tango Wede uma siki tango Nasai siki tango Etu nafanya mambo
DJ Tosh
Nilikuwa niyo job nilidu Niyo job nilidu Sina atafea natembea kwa migu Matatu, nikipanda stage mawadi wananibutu Kabe juyo job nilikuwa ninadu Kumbe waki hit man say don't penetrate Na jajana ni watchman nika kuko get Mina kwanga shua buda sikongi kwa bed Cheki kasa ni pair nata atuja dead Nilikuwa na senda kapa street siki tango Nesina anza kitu ya kuhile siki tango Nilikuwa na dandi ya matrim siki tango Kele singo tunasena watu
It's a brand new day Every time that I see your face You're my everything and anything that I would ever need in this world I'm so glad that you came my way I'm loving every minute we spend, babe You're the reason to everything that I am today I love the way you come around and touch me The feeling that you give me drive me crazy I love the way you look and call me baby Girl, you mash up my world I love the way you come around and touch me The feeling that you give me drive me crazy I love the way you look and call me baby Girl, you mash up my
You're my queen I'll never, ever, never let you go Go, go You're my queen I'll never, ever, never let you go Go, go
kipande.
Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Hoya hoya hoya. Hoya hoya hoya. Nitainua magoti nipige. Niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Maneno ya wanadamu yalinilenga kama mishale. Ila Mungu hawezi kubali uanguke. Alichoanzisha leo lazima atakamilisha uwe. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Ni maombi. Ni maombi. Kelele ni maombi. Ni maombi, 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 maombi.
Follow the rhythm, feel the bass. Follow the rhythm, feel the bass. Vimani be the one on your kiss. Who be the one on your kiss?
You sweat, 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 sweat.
Oh, na na.
Wet, 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 wet.
Can I make you
sweat, 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 sweat?
Oh, na na.
Wet, 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 wet.
Unaona vile shusha kwa chini.
Correct.
Unaona vile pandisha juu.
Correct.
Na vile ninavozungusha.
Correct.
Yeah.
Correct.
Notification, come you liking what you see? Yeah, is it me or are you feeling my body?
Body, 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 body.
Me, I have to wonder, boy, you must under. Who's letter danger, danger? What a good pretender. When I was like, I see a bartender. Mwaga pesa upati na mango. Mipango yako ya kishango bo.
Can I make you sweat, 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 sweat?
Oh, na na.
Wet, 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 wet.
Can I make you
sweat, 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 sweat?
Oh, na na.
Amenimada na nakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Kazi nafanya na lala kwa bar.
Mina lala kwa bar.
Anakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Mina lala kwa bar.
Mina lala kwa bar.
Te amo, te amo, te amo. Acha maringo. Te amo, te amo.
Hola.
Mita kumwagea kodi. Mapenzi kichani meyavuli ya shati, yeah. Kanyaga mbele nafuata nyuma mimi sibaki. Yeah, yeah, yeah.
ukinyona usinigeme mipango zangu sione za shetani
rishwa
kazi sifanye ukanichorea ni Mungu baba nepanga mipango ring the alarm ring the alarm mapenzi yangu kwako yamenogea
yeah.
Ring the alarm ring the alarm babu yangu iliyofichwa imepatikana amenimada na nakesha kwa charge
anakesha kwa charge
kazi nafanya na lala kwa bar
minalala kwa bar
ana kiki charge
ana kesha kwa charge
minalala kwa bar
minalala kwa bar
te amo, acha maringo. Te amo, te amo. Mimi nitakumwagia bolingo. Sio ni kosa mimi kukusha mawe kwenye mtu.
Umeyumbisha madonda.
Naumia moyoni na huzuni. Wenzangu wakivuna, kuna wengi wanadigida. Na kupata wakweli hatari. Kwa moyo unanchikicha mimi mgonjwa wa mapenzi we daktari. Ini kazi minafanyanga, kama kuomba minaombanga. Heshima kati yetu nitawekanga, tujenge familia.
Sogea, karibu yangu mami na kunipa busu ye yeah. Ndiyo mana nakufuata fuata kila unapokwenda kama kivuli ye yeah. Ndiyo mana nakufuata fuata kila unapokwenda aha kama nyota wewe wanga mikwangu we malaika namba moja ye yeah. Baby usiwe na hofu wala usiogope usione haya we kama nyota wewe wanga mikwangu we malaika namba moja ye yeah. Baby usiwe na hofu
Da 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 da
have you a wind up your body by your little bike. Hot swat if your heart plus your jiggle bright.
You keep it small like an eagle eye. Not no time for jokes, so no need for lie. Love it when you wind pan a piece of lies. Like with a knife, I'm gonna make you sweat, sweat, sweat. Soak, soak, soak. I'ma make you sweat, sweat, sweat. Soak, soak, soak. I'ma make you sweat, sweat, sweat. Soak, soak, soak. I'ma make you sweat, sweat, sweat. Soak, soak, soak. Mm-hmm.
Beat up your body like a speaker. Have you a tweet like a tweeter? We are make love on the beat, yeah. Girl, you lucky though, give me visa.
Loving on your heart, girl, I say it deep. Come over several times, that make you weak. Look like the clothesline, I fi take your sheet. Just like a pipe, me I make you leak. And start sweat, 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 sweat. So, 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 come on, make you wet. Sweat, sweat. So, 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 come on, make you sweat, sweat, sweat. So, 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 come on, make you sweat, sweat. So, 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 oh. Girl, you give me wings. Make me feel for fly. This a song here for you and you alone. So any trick we feel for try. Tell them go join the back of the line. Cause your body at top of the line. You alone me up on my mind. I'ma make you sweat, 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 sweat. So, so, so. I'ma make you wet, sweat, sweat. So, so, so.
Daily mkibonga mkibonga daily na songa na dopa bado na gonga mistari bado na chonga kutema buda stachoka mistari bado na roga ukiniona buda toroka nkondani buda ogopa.
Yo, tiki ni ngoma zutu kaga na maringo. Zi uchocha zi ufami mi. Zi ulete na sikia dhidi. Ati lo mi na yu na hihi. Shanti si ati nini. Mimsi nili kam na mi. Fomi li jipa jonsa kapewa. Mzinga zilika mati alika siriga.
super kafiti. Nikitwa ka whisky anadai ni kuriski. Anadai mamoshi tu. Nikidai twende Arusha ye ni moshi tu.
Anapenda bangi.
Well shave napenda angi bush. Hata George anajua zake waga makush. Kwanza mashash ndio stash. Wakisani fuko bash. Akisi ude makona class. Anapenda nistumi angi. Napenda ganji. Sunajua Mr. Kinoma na matiangi. Izi mambogi zishangu kamtiani. Wamesa wendo sama bani na ba.
Girl
dem, anapenda from ya huyu man dem. Hey hey hey, na man dem. Anajua girl, anajua.
Anapenda bani. Anapenda bani.
Piga magoti uokoke. Ape pombaya ikutoke. Anapenda raha, minapenda ganji. Oya basi shoka duda. Nikugide mi flow na design ya doba. Tapienga unainye melea. Pakona joi napotelea.
Anapenda bani.
Nikisema do you, siati ujidu. Naguzoro jini ya maji na kamalibu. Nikifika Johnny shisha ikamthru. Akifika Johnny moshi ikamthru.
Anapenda bani.
Mama fedi wako ever ready. Na meni jeje okocha bile game na watoka. Mami jondosa tusepe bila rosa.
Kasi cheki na promoter.
Anapenda bani.
Day ni pate ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Wabebe tena.
Wabebe
tena.
Birthday ni pate ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Leo, leo, leo ni leo, leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi dogezi uweka meow meow. Nina doza kutrow from ni how how. Mr. Noku loku swag ya kibao wow. Sio masoni ya mangira matao tao. Sio bash make a wish blow hiyo kando.
Nimekam na zawadi kila aina. Makolona makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende diner. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tipto kidogo siyo sana. Mwambia lekuza tumesema sana sana.
Ni birthday ni pate ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Kere tu nani keki kata. Akwata party umedunga bata. Unakata maji we ni drunken master. Kiuno supageti na mimi ni pasta. Gedeli ya meri wanyeri. Sherehe na njeri ndumberi. Puliza candle wish it come true.
Nimekam kimangoto. Zikishika na koma kimboto.
Wabebe tena.
Misi bae, misi msoto.
Wabebe tena.
Wabebe.
zawadi nipate ni mechil na kabinti. Form ni mingi, hadi anashanga na sisi kila siku ya wiki. Yeah, itzy, na nikigeto na blow it all on the whiskey. Jack DJ me na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Nilijigeto mjuu ya bed ni meblex. Kima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice.
Nipe beat, nipe micro, tasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juna teka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nitawandalia karam. Bash mara that that, tunakuja chap chap. Tunakuja na gold, ite ipaka tap tap. Ati shorty wants to take a snap. Asha tu atop, asha nikali ya lap.
Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile,
niko pika pika. Maline tajika sija pika. Topa skimi mbona nimeficha. Na kama wakala wa picha. Nadai kuivisha kujijenga for the money. Nadai kuget madoku hapa depu for the money. Nika on, nika on, nika on. Toa form. Toa form. Nika on, nika on, nika on. Toa form. Kani for me wea nguvu. Dash kani for me ya ududu. Pole ya inihusu upu. Waste my time ni vurugu. Na come to kiwan man na bado sijishuku. Cheki jom supu. Kuna venyo meiva babe. Umekosa tu vitungu. No kieza zigedi shita kuwa set. Na unajua babe venye si udu. Nika on, nika on, nika on. Toa form. Toa form. Nika on, nika on, nika on. Toa form.
Kama liko juu, fika bendugu. Kangumu basi ora by shoe. Kazi kwako utadu. You had one job, but never came through. Waswame na mona mission now. You know Chris Tiger pull the crowd. Niki kami na die the die my thug. Nika on and you know what I'm about. What's that? Nika on, nika on, nika on.
Itu bime black, Instagram too. Sometime niko sober, sometime mavitu. Akisoga mina dunga, mavisu. Ask how I do, diga better than you. Hey, wame pay attention, na hata silipisi. Nikisai piga, tauba sitisi. Sija kula yako, ndio niite visi. Mina kwa romantic, naeza kwa mpisi. Wana nitagoda, timindo katagodes. Hapa midio board, sika chok chora zote. Niko uptown, tena bado kwa machoche. Anything, anything, lolote, nilolote.
Shoto, ay, orea, ay, niki mangoto, oh, orea, ay, pita orosho, oh, orea, ay, nisiba koko, oh, orea, ay, nima kushoto, ay, orea, ay, niki mangoto, oh, orea, ay, pita orosho, oh, orea, ay, nisiba koko. Nyama kwa nyama, sijui kama kisa. Leta change juice, jai tupakia. Nina asali, lakini sina bi. Napenda punyeto, ndio mana sina bi. Anapenda dina, lipata ee aje. Mazigwembe, omulira mwana wanje. Bangai, pienga juform ni kubanje. Nichome kipienga juform ni kupange. Leta keroma, sikuje ni kumange. Kuku sitake, unga ukande. Ta unambegu, sikuje ni kupande. Niko mavodoma, spirit ni za sande. Orea ai, nima kushoto ai. Orea ai, niki mangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, nisiba koko oh. Orea ai, nima kushoto ai. Orea ai, niki mangoto oh. Orea ai, pita orosho oh.
Mambiro we unaenda roo. Kakiloso unakuja na chrome. Na minyozi mepigwa tunandom. Kambioni kuchana tukanjong ah. Wanjiro nikurukia kinjo. Kombero nikukembe kwa chuom. Oreo more origanero. Waiterero tari ariganero. Oreo more origanero. Waiterero tari
moto ai orea ai nikimangoto oh orea ai pita orosho oh orea ai nisibakoko oh orea ai nimakushoto ai orea ai nikimazanga
Alejandro
Nikongeji, nikongendo, nikomaji Niko fly, nikiso katikati Natoka papu, tacheki party party Baby, kwa klabu ni hati Mi upenda mama maa fati fati Mi uchana moko kasi mambati Just give me five, wacha wasi wasi Walindai tuko nje Kumbe tuko inde, inde, inde Walindai tuko nje Kumbe tuko inde, inde, inde Wewashi Wewe washa tu kumbe tuko inde 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 wewe washa tu kumbe tuko inde inde inde
Mazenga niko area kaumbwa koko nina nyoka ndani ya toja kolombo ukifika ligi niko ndo utano bro kuna vitu sezi fanya hata nikiomba ndoto kakuchoma mboto kucheski vodo kunyima na lolo na kudim kikolo step out all black kama blade na zoro wasani mabani track wa kwa soko kiset no kipaf no kipas bila zoko na cover nisha chora form joka kiloko goro chupu hapa kuna kopa nani alinishuku wati nilimwaga ndani plan A hurricane plan B tsunami TK nasongaga na kijeshi flani
nipe 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 boss nipe 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 boss class 5 science ilikuwa na njaro kutonyesha vajana ndani ya daro mode ameweza kivako mini ingine naona hiyo mtaro uko na didi kwa bon maro after sex ukado kwa wheelbarrow story zangu za mitias kwa ngichocha netaji orienting kesu pate koma Alejandro Mr. Bakora ulizo bako alikuwa gofa choza kumitabu kwa na aroma aroma ya kishada aroma ya kishada
Walindai tuko nje Kumbe tuko inde 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 Walindai tuko nje Kumbe tuko inde 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 we washa tu Kumbe tuko inde 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 we washa tu Kumbe tuko inde inde inde